kweyami incabango ekuseni emini nantambama angithi uthando olusha lentizondlula akunamehluko usiba libhala luyiphothula incwadi kodwa angeke likusho ngaphakathi wena isihluthulele singivulele emnyango akunamehluko hey manenze ngiyabuza thungenzeni na wena babaze ekusibama impeisulezansi ekusakho yageja mhlayihlukana nawo but ngiphethe nesandleni phethe wena ngiphethe kahle angikukhumbule thuba ngipholisa amanzi abanayo angikukhumbule wena awunamehluko mangikukhumbule thuba ngipholisa amanzi abanayo angikukhumbule wena awunamehluko
kantungenzani wena senhlala Ngoba noma sengizithole bumnyameni inhliziyo ithumela izithombe zakho kwangqondo ijulise konke ngithambe ngikhohlwe nezayo izolo wena ungenza ngivume njalo namagama achaba amathambo obuchopho ngivume ngazwanga nento kanti bengiqaphe ngelokhozi kwase kuba wena ohlwitha inhliziyo yami ngokuphazima kweso kuzwakala kulicala Ukuthanda umuntu uzulangazelele nezici zakhe ezisobala Kepha mina ngithanda wena Nendlela owenza ngayo Indlela obhimba ngayo mawuzama ukunyakazela Ukuthanda so,